pesa makana yala amande ndoda wapeli yathi nduku zakuvukukule ulandele ubizo lwakho amande ndoda kapeli amande ndoda kapeli
I'm not afraid.